Wera na unayo ngangana panganga pakando. Welcome to Slando Venet na mangana manango. Woke up so early, bado malaya wangu wako kando. Nasima mwakwangu ni sister nyanga nyako hasa. Welcome to Slando Venet na mangana manango. Welcome to Slando Venet na mangana manango. Woke up so early, bado malaya wangu wako kando. Wera na unayo ngangana panganga pakando. Welcome to Slando Venet na mangana manango. Welcome to Slando Venet na mangana manango. Woke up so early, bado malaya wangu wako kando. Sima mwakangu ni sister nyanga nyako hasa. Wasianduli
ni sisi, mtani maskani ni deep. New school kids tuko fully equipped. Hii beat ni crazy plus hii shit ni heavy. Na fatche super highway hii weekendi fans wana criteria rem. Garden City native si uletanga hit. Flow na t-shirt British Navy. Ila msionga potential abyss ni home kagwe. Ndo mana munga hapa siyezi bagu adui. Sabune za mkula tenjendi yo ajui ajui. Kumfagia teketeke kaile hardware ya juice. Angalau hata mimi nipate. Nakumbuka niki hustle mashimoni ndo nisake. But squeeze niko surprise na shanga sana manzeve. Nye msupa na nidai na hata sina deni yake. Izo ndo zao maheta na maflower galkachi bukate. Tisnanga shower gel ni sabuni ya kipane. Hivi
hizi choppers na patoluku mtani consistency. Sote tunajua that he si coincidence. Jione mjuaji guaranteed to police chest. Jungeli ninjora mara liver na lip cage. Jankesu ujajua apa just mind your business. Itumetoka mainstream kaile river ina leakage. Sijani for the dawn copy janti kifanya zi moves. Mindo LeBron Kobe Bryant alisikiaka ni prove reason. Kenol Kobe Klant walisikati na groove. Wera na unayo ngangana panganga pakando. Welcome to Slando Venet na mangana manango. Woke up so early, bado malaya wangu wako kando. Nasima mwakwangu ni sister nyanga nyako hasa. Welcome to Slando Venet na mangana manangos. Welcome to Slando Venet na mangana manangos. Woke up so early, bado malaya wangu wako kando. Wera na unayo ngangana panganga pakando. Welcome to Slando Venet na mangana manangos. Welcome to Slando Venet na mangana manangos. Woke up so early, bado malaya wangu wako kando. Sima mwakangu ni sister nyanga nyako haso.
Welcome to Slando my motherland. Came from the band okungangana man. Siji choche east ni la wama man. Kuna my boy hunyanga nyamba kama mbanga fe. Kan kunuka sika nuke sindi sawa itepe. Card boy tunakujua kama kawu hepe. Suka beat ndio mtawa ipende. Wome pata chuzi hit na ushawa ipembe. Batman things buda wache yende. Mama lisema niogope nyasa ikende. Kazi juu ya kazi kata na sa weekendi. Kani yako itarudi kwa sasa wache itembe. Yo, so we roll with the business. Black man fresh ni kinyonyanga Guinness. Unani mess na ujanionanga TV. Unani chase unanionanga cheesy. Hii ni east manze tomba marendeze. Kani bizu unabonga na manager. Piga tizu kichoka mi niendele. Hizo streets mi ni donda na midere. Zero chills ni kuzoza ni pate mbele. Kila scene ni kuboss up si bembelezi. Yeah. Mangana manangos ni lazima. Mambanga kanakos kukanjo. Mablanda isi.
Wera na unayo ngangana panganga pakando. Welcome to Slando Venet na mangana manango. Woke up so early, bado malaya wangu wako kando. Nasima mwakwangu ni sister nyanga nyako hasa. Welcome to Slando Venet na mangana manangos. Welcome to Slando Venet na mangana manangos. Woke up so early, bado malaya wangu wako kando. Wera na unayo ngangana panganga pakando. Welcome to Slando Venet na mangana manangos. Welcome to Slando Venet na mangana manangos. Woke up so early, bado malaya wangu wako kando. Sima mwakangu ni sister nyanga nyako hustle.